angubingelele kwamukele futhi ngosine fresh kengosibolo pithi ngema ungumlomo ka Benet Diamond we Christian Networks mina nawe sinomuma thongachazekiyo okuquka quka izinto ezisindayo kodwa ngeke zasiza ekhambeni kwesikhathi manje uma zingeke zasiza ekhambeni kwesikhathi kumele uyibuze ukuthi pho kungani zibe sengathi isemqoka manje nginomngane okwathuma ingane zabo seyikhulile unkosikazi wakhe wamtshela ukuthi useyaphuma emshadweni wabo kwangekho sizathu asibalula wayifunela nje ukuyoqala impilo kabusha ngesikhathi lomngane elayisha izinto zakhe emakhalibhothini izinto abeyithanda kakhulu kwabe kutsonzotha kodwa uyise owabe sekhulile wamnika isiluleko wathi ndodana izinto nje lezo mlaleli Uswakwa macabanga ukuthi ufaka amandla akho amangakanani eyintweni esingayokulast empilweni. I-career, kumbuhle lomsebenzi wakho, amagalo akho, igama lakho, isidima sakho, izinto. Kube kukhona into esivamisa sonke ungayinaki. Siyibeke eceleni okuyiyo eyoma izedlule zonke ezinye izinto. Eyokuqala kwabase Corinth 13 verse 8 no 13. Uthando Alsoze lwaphela. Kepha nakuba kukhona uprofeta, kuyakukhawuka. Nakuba kuyizilimi, ziyakunqamuka. Nakuba kuwukwazi, kuyakukhawuka. Manje ke, kumukholwa, nokwethemba, nothando. Lokho kokuthathu, kepha okukhulu kulokho, luthando. Ngesikhathi usahamba empilweni yakho, ubheke kwisiphetho sakho kumbe idestiny yakho. Ngicela ukucela Ungafaka amandla ezintweni engamiyo zesikhashana ukwenza lokho ngenani lezinto ezimiyo ezingunaphakade. Ungavumeli ukuthi okukhulu kubiyelwe ngokuncane kuze ngabonakale. Walivumela uthando lubanjelwe izinto ngoba zonke lezo zinto yebo lezinto ezinye ziyofika ekugcineni. Kodwa uthando yilo olukhulu kunakho konke alisoze lwaphela. Phila impilo Your time. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke. Sithumele i WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi Ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje, lithi izwi elifresh.